President Yoweri Kaguta Museveni ya kalonde wa kuchisanje kila leche miaka etano awezenga watagenda kutira kuliso mukungu wa government yena anale mwokutukiriza obuvunanyizibwa bwe mu kisanje kijja. President Museveni wa kutandika kisanje kijja mu Mei w'omwaka guno nga amazo okulayizibwa. Wabula mukogera kwe okwasoseri eggwanga oluvannyuma lw'okulondebwa nga kuno kwabadde wali mu makagwe lwakitula akawungezi k'eggulo, Museveni yayise ise mu byagenda okussaako essira mu kisanja kino omuli okusoma okw'obwereere enguudo kwesa eddagala mu malwaliro era n'alabula abatagenda ku era n'alabula nga bwatagenda kubeera na kisa eri abakungu ba gavumenti abaneesuulirayo ogwa Nagamba okulondoola enkola za gavumenti.
Then health, in the area of health, the shortage of immunization is doing well, but the problem is with the drugs in the hospitals. You, the elected leaders, you must monitor these programs in your area, because all these things are happening in portions of Uganda, parishes, sub-counties, in your constituencies. You must monitor the drugs in the hospital. What is the problem? Are they being stolen, or are they not enough? If it is a problem, then we bring it up and we deal with it. What is the problem? Those are very good, but they must be maintained all the time. I'll be very harsh in this Kisanja, you people. Not forgiving me.
President Yoweri Kaguta Museveni tibuhaburwa era alangiridde nga mu kisanja ekijja gavumenti bwegenda okusesira mu kuyambako abagagga okulaba nga beeyongera mu ggwanga kiyambeko mu kuwa bannansi emirimu okusobola okwekulaakulanya.
The one with commercial farms, the one with factories, the ones with hotels, including the foreigners who are coming with factories, those we shall continue supporting them. The owners of the real estate, we shall continue supporting them through UDB, Uganda Development Bank, and other instruments. Now, as we speak, 70% of the homesteads are in the money economy. The Chigongos, those are rich people, the Chigongos, the ones with hotels. These are like 70% of the population now, who are in the money economy, some small, some big. We need this to continue growing, because these ones are the ones who pay more tax. The more they grow, the more taxes they pay, the more money we have to do, to help, to do things, but also help the poor.
President Museveni yawangudde akalulu n'obululu obusoba mu bukadde omusanvu, nga buno bukola ebitundu 7 mu kimu ku buli 10. Ate ye ssentebe w'omukago gwa Afrika ogwa AU Muhammad Ali Yusufu ayozeza President Yoweri Kaguta Museveni olw'obuwanguzi bwe yatuuseeko mu kulonda. Museveni yalangiriddwa ku buwanguzi n'ebitundu 7 mu kimu ku buli 10 nga yawangudde be yabadde avuganya nabo 7 mu kalulu kano. Yusufu asiimye bannayuganda olw'okutuukiriza empagi za demokolasiya n'okusalawo okulonda mu mirembe n'enkulaakulana. Ono era yeebaziza n'eyali pulezidenti w'eggwanga lya Nigeria Goodluck Jonathan olw'okukulemberamu ekibanja ekyabadde kirondoola eby'okulonda.